another. Took up the town, the classic. Fish crack, cook out. Lamar. Brother man, all the sykes. Talk to them, girl. Talk to them, girl. It's a fish crab, cook out.
Unavutia kila pande. Lazima niseme. Pia lazima nikugane. Sijiwezi mtoto wa kiume. Nakuwaza kila sekunde. Wacha wengine waseme. Una utamu wa peremende. Nipende mimi nikunyonye. Nakuhitaji wewe. Wanivutia wewe. Miss Tanzania. Kupenda.